Anana Entertainment. Morgan Race.
Bagana Bati.
Wamumesa, Ushu Hawakano yo. Wamumesa, Ushu Hawakano yo. Katawe na usu ira na manyanzulu wange. Wamumesa, Ushu Hawakano yo.
Pretty girl, Hulo Mori, Sonyue, Bona Shusha Waya. Ngaona kile wita wito nane wesu sinyala. Love Yesu wasubiza anaria ya wawo. Bibi ange vya wa, bibi ange nina we vya wa. Kumoyo kwa fa, kumoyo kwa nge kwa fa. Kumoyo kwa ntinataka nalila ningamba oshe kuhola. Bibi ndu vya love, embile hevyo kumbafu.
Wamombesa Ushu Hawakano yo. Wamombesa Ushu Hawakano yo. Katawe na usu ira na manyanzulu wange. Wamombesa Ushu Hawakano yo.
Explain to me Gulwashi na wandova. I spend on you wongo wange ni hana songana. Ate wansu vizuru hamile ni hana wanga na hevi yange vyo njene wilo he. But for me I trusted you ni ngasili vya sulio. Oh, you made me cry. Girl, you made me cry. You made me cry. Girl, you made me cry.
Oh, wamombesa Ushu Hawakano yo. Wamombesa Ushu Hawakano yo. Katawe na usu ira na manyanzulu.
Entertainment.
Bagana Bati.